Iyi mwumva na radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi ho mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metro 19 na metro 22. Mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Hano muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose. Numwanya w'ikiganiro muri isanga nkuko mubimenyereye kuri isaha. Uyu munsi ni ku ndwara y'umwijima turibanda ku mwijima w'ubwoko bwa B. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu muze muganire n'umutumirwa muri isanga. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Chotezi ijwi rya Amerika hikaze mwese cyane cyane mwe mu gifungura radio yanyu. Uyu munsi turaganira kuri hepatite B cyangwa umwijima wo mu bwoko bwa B. Hepatite B ni indwara iterwa na virusi ifata inyama y'umwijima. Iyi virusi umuntu ayandura te, yayirinda te, ese iravurwa igakira? Ibyo ni bimwe mu bibazo muganga ari buduheho ibisubizo. Nawe rero ube hafi ya radio yawe ubaze ibyo wifuza gusobanukirwa kuri iyi ndwara. Muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara muri kiganiro ni cyanyu. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko abantu miliyoni 254 mu mwaka wa 2022 bari bafite ubwandu buhoraho bwa hepatite B, kandi miliyoni 1,200,000 basanganywe ubwandu bushya buri mwaka. Icyo gihe muri 2022 hepatite B yahitanye abantu miliyoni 1,100,000, abenshi bahitanywe n'urushwima n'ubundi burwayi bw'umwijima buzwi nka carcinoma nk'uko imibare ya OMS yabigaragaje. Icyo twababwira ariko nuko umwijima w'ubwoko bwa B cyangwa hepatite B ishobora kwirindwa. Iyi ndwara rero nkuko nabibabwiye niyo tuganiraho tureba ibijyanye n'ubushakashatsi buherutse gukorwa ku bijyanye na serivisi ziri mu Rwanda kuri iyi ndwara n'uburyo zitabirwa. Umutumirwa wacu ni muganga Jean Damascene Makuza. Numuganga akaba n'umushakashatsi ku ndwara zandura cyane cyane indwara zangiza umwijima, agakoko gatera sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Mu bushakashatsi bwe yagiye yibanda ku buryo izo ndwara zihagaze mu Rwanda n'ahandi ku isi nko muri Canada aho yiga ubu ngubu n'icyakorwa ngo zihashywe burundu. Kuri ubu akaba arimo gukora ubushakashatsi ku ndwara y'umwijima mu bwoko bwa B, aho areba uko abantu bagiye basuzumwamo iyo ndwara kuva mu 2015 kugeza muri 2023 bagiye bahabwa ubufasha kwa muganga, impamvu zituma abantu batabona serivisi nziza n'ingaruka ziboneka ku bantu babana n'agakoko gatera umwijima mu bwoko bwa B mu Rwanda ariyo nyine hepatite B. Reka rero tumwakire bityo mubashe kuganira nawe musobanuze mutange inama cyangwa ibitekerezo. Uyu mwanya ni uwanyu twabageneye. Twakire rero muganga Jean Damascene Makuza, uraho neza urakomeye?
Yego muraho, murakomeye Eugenia?
Yego tura
nabatwumva.
Yego
ngo nishimiye kuba ndi kumwe nabo muri iki gitondo cyangwa kuri uyu mugoroba iwabo, kuko hari hacyo igihe kirekire ntavugana n'abantu b'iwacu rero ni iby'agatangaza uyu munsi ni iby'agatangaza kuba ndi kumwe n'abanzi b'iwacu kandi ndi kumwe nawe kuri radio turimo tuvugana.
Ndagushimiye cyane kuko nk'uko ubivuze si ubwa mbere ugira uruhare mu biganiro byacu, waherukaga hambere, ariko rero rwose turakwakiriye tuguhaye ikaze hamwe n'abakunzi b'iyi radio. Reka rero ngusabe muri make ubanze usobanurira abatwumva iyi ndwara ya hepatite B ariyo umwijima wo mu bwoko bwa B, ni indwara ki, umuntu ayandura ate?
Murakoze. Nk'uko arumaze kubivuga muri introduction, indwara y'umwijima ubwoko bwa B ni indwara imaze igihe kirekire yaravumbuwe muri za 1960 na 1970, akaba ari indwara igenda igafata umwijima ikawufata buhoro. Iyo virusi yageze mu mubiri umuntu akabana nayo igihe kirekire, nyuma ikazabyara ingaruka zituma umwijima wangirika, wamara kwangirika ukabyara kanseri y'umwijima. Mbere y'uko igera kuri iyo kanseri ikaba yageze ku zindi ngaruka twita sirose cyangwa urushwima, hanyuma bikarangiza bibaye urupfu. Ikaba ari indwara ishobora kumarana, umuntu ashobora kumarana imyaka 30 kuzamura ayifite, ibimenyetso bikagaragara. Iyo myaka 30 ishobora kuyimara ibimenyetso bitaragaragara, nta kimenyetso na kimwe urabona. Nyuma y'iyo myaka ikazagaragara ari uko wageze kuri bya bimenyetso bigaragaza ko umuntu amaze kugera igihe kirekire, kumara n'igihe kirekire iyo ndwara ageze hafi y'urupfu. Iyo ndwara rero ikaba yandura cyane cyane mu bihugu byacu, yandurira aho umwana abavuka kuri mama we akayanduzwa na mama we, iyo nyina ayirwaye akayanduza umwana. Ahandi ushobora kwandurira ni mu matembabuzi, nko mu maraso, mu guhawa amaraso yanduye. Umuntu ashobora kuyandura mu mibonano mpuzabitsina nk'uko agakoko gatera sida kandura, cyangwa yindi itwaye hepatite C. Nuko hanyuma no mu bindi bikoresho bishobora kuba byakwanduza, bishobora gukomeretsa umuntu. Bavuga ko no mu macandwe bishoboka umuntu ashobora kuba yakandiriramo, ariko si cyane 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 mu bihugu byacu yandurira hariya aho umwana yanduzwa n'umubyeyi. Si impamvu ntavuze aho handi cyane, ni ukubera ko iriya ndwara ishobora kuba yamara igihe gitoya mu mubiri w'umuntu, ikaba ishobora kuba yakwivanamo kubera ko ubwirinzi bw'umuntu ushobora kuba bwayerimina bwayivanamo byoroshye cyane. Umuntu mukuru uvuga ngo abantu 90% by'abantu 95% by'abantu bakuru bandura iriya ndwara ashobora kwivana mu bwirinzi bw'umubiri, yivana mu byoroshye cyane. Mu gihe abana ubwo bwirinzi bw'umubiri ntabwo bafite buhagije, 90% by'abayandura bakomeza bakagera kuri karande yayo, ikazakomeza hanyuma ikazagira za ngaruka ishobora kuba yabyara urushwima, kanseri no kuba yakwica umwana. Muri make rero navuga ko indwara y'umwijima mu magambo make ari iyo ngiyo.
Yego. Noneho nk'uko urabivuze uti hari uburyo umubiri w'umuntu mukuru ushobora kuyirinda, abaganga mukunda kutubwira muti kwirinda biruta kwivuza iyi ndwara. Noneho mutubwire muri make uko umuntu yayirinda.
Kwirinda rero cyane ni ukwipimisha ukamenya aho uhagaze. Ngira ngo nshimire Leta y'u Rwanda kubera ko yashyizeho iyo gahunda yuko abantu bashobora kuba bakwipimisha, uwo ari wese akaba ashobora kuba yakwipimisha akamenya aho ahagaze ku byerekeranye n'indwara y'umwijima w'ubwoko bwa hepatite B. Yasanga arwaye akaba yakurikiranwa, arufata imiti akafata imiti, arutarafata imiti akamenya uburyo ashobora kuba yakwitwara, ashobora no kuba yakwitwara mu bandi ahura nabo. Ubu rero icya mbere ni ukwisuzumisha umuntu akamenya uko ahagaze. Icya kabiri umuntu ashobora kuba yakora ni ukwirinda kumenya uwo muri kumwe, niba ari uwo bakora n'imibonano mpuzabitsina nawe ukamenya uburyo ahagaze nawe, uburyo umenya ko umuntu adashobora kuba yakwanduza. Ikindi ni kwa muganga kumenya ibikoresho batanga bakoresha kwa muganga, ibikoresho byose bipimwe, ibikoresho byose bisa neza, nta kibazo gishobora kuba cyatera undi. Ntabwo bikibaho, ntekereza ko bitakibaho kwa muganga. Ariko mbere hari igihe twaterwaga inshinge tukiri abana, urushinge bakarwoza bisanzwe, barangiza bakaruteza undi muntu. Icyo kintu gishobora kuba cyatuma umuntu ashobora kuba yakwandura atari ngombwa. Ibyo ntibikibaho kwa muganga. ariko ntibibuza ko kwa magendo cyangwa mu bindi bihugu hari abantu bakoresha ibikoresho bakabisangira ibikoresho byo kwa muganga nk'izo zo kwitera inshinge nk'abitera inshinge bamwe bitera ibiyobyabwenge itera inshinge akayisangira n'undi ibyo nibyo rero turabyamagana bivana kuko bituma umuntu ashobora kuba yarwara hari rero abandi bakoresha ibikoresho bitandukanye inzembe ibikwasi mu giturage iwacu ibyo ngibyo kubisangira nabyo bishobora kuba byatuma ushobora kuba warwara iyo ndwara ibyo rero nabyo ubyirinze uri wese ukagira agakoresho ke ashobora kuba yakoresha icyo gihe uba wirinze indwara y'umwijima hanyuma igihe urwaye urwaye ukaba uri umugore ugiye kubyara kwa muganga kurikirana inama za muganga uko muganga aragufasha ugiye kubitaro kuri centre de sante kubitaro baguha inama bakanagufasha kuguha imiti ishobora kuba yatuma utanduza umwana cyane cyane ko ariho indwara y'umwijima wa hepatite B yandura cyane abagore batwite bayitera abana babo igihe barwaye igihe bavuka iyo rero washoboye gufata imiti iyo wakurikiranye inama yo kwa muganga biroroshye cyane kubera ko wakwirinda iyo ndwara
mukanya mwarimu tubwiye ko hari ibimenyetso biza umuntu yaramaze kurwara mutubwire bimwe muri ibyo bimenyetso bya kwereka umuntu ko afite indwara y'umwijima w'ubwoko bwa B muri make
yego n'igihe cya mbere umuntu acyandura hari ibimenyetso bike ariko bigaragara ku bantu bakeya bishobora kugaragara ariko bihita birangira muri ibyo bimenyetso hagaragaramo ko umuntu ashobora kuba yagira umuriro umuntu ashobora kuba yacika intege akagira ikizibakanwa miseseme hanyuma umutwe ukaba ushobora kuba wamurya ibyo rero ni ibintu bishobora kumara igihe gitoya bikaba bishobora kuba byarangira iyo umuntu rero yageze kuri ya stade yo kuba amaze igihe kirekire yirwara akaba yageze ku gihe cyo kuba ashobora kuba yagira sirose ni navuga ngo ugiye gutangira kugira urushwima harimo ibimenyetso byinshi bishobora kuba byagira urushwima cyangwa ageze kuri kanseri icyo gihe n'ibimenyetso byayo bigaragara cyane kwa gucika intege kuragaruka umuriro ukaza nuko hanyuma inda igatangira kubyimba kubera ko amazi aba yatangiye kuzura mu nda ni ukuvuga ngo umwijima ugenda wangirika uko umwijima ugenda wangirika buhoro buhoro niko uturemangingo tugize uwo mwijima tugenda dusa n'aho dusaza tukagenda tuvungagurika amara kuvungagurika tukabyara amazi ya mazi akagenda yiyakimira ajya mu nda aba menshi cyane hanyuma inda ikuzura amazi ibyo bya bindi twita urushwima ni kuvuga ngo icyo gihe umuntu agaragaza cyane cyane yagaragaje rwa rushwima ariko akaba atangiye kugaragara afite umwijima agira umuriro wa hato na hato ya sisitemu igiye kuza akaba adashobora kuba yarya neza ni ukuvuga ngo umwijima ntubukora neza kuko umwijima hari uburyo ukoramo tuzi gufasha umuntu kuba wakora igogora n'ibindi byinshi cyane umwijima ushobora kuba wakora hanyuma no ushobora kuba warwanya indwara zindi cyane ushobora kuba zamufata kugira aho ngaho ugasanga umuntu yatangiye kugira ibimenyetso by'indwara nyinshi ariko cyane cyane icyatangiye ari wa mutwe waje wa muriro waje noneho byagera igihe indi kuzura amazi kubera bimwe mani imaze kubabwira
ndeka ngushimire kuri ibyo bisobanuro muganga Jean Damascene Makuza muduhaye noneho tujya ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza gusobanuza abandi nabo turabategereje mu duhe telefone zanyu tubashe kubageraho reka tubanze twakire Marcel uranyumva
ugunda kumva neza ijeni
neza babiri we ikaze ku ijwi rya Amerika ikibazo cyangwa igitekerezo
urakoze cyane kutwakira kandi kigali mu Rwanda ngeze ikibazo amaze gusobanura kuri kiriki acyorejeho abaturage mu cyaro bakunze kwita urushwima biriya bintu bikunze gutwererwa abarozi abo n'abahindira kuriya bati ni uburozi dore ko nabo nubwo wenda ugiye akora atari byiza ariko hari igihe usanga baragowe hanyuma yavuze ibintu wenda bishobora kuba byatera ikibazo ariko ahangaha nageze ikibazo hari isi yacu igezweho twita tugezweho dufite ibikoresho byinshi bitworohereza ubuzima kuko imibereho twabagaho kera yarahindutse kera twatekaga ibishyimbo kuva mu gitondo kugera nimugoroba bitarasha uyu munsi naho byaraje zose ubuzima ibintu twita iterambere ntabwo bishobora kuba nabyo byagize uruhare mu ntambere y'inkongi kurwara ku mwijima kwiyunga ari n'undi bisenge biri hejuru cyane kuko amafunguro turi kurya uyu munsi kuva ku bihingwa byo mu butaka kugera ku bikorerwa mu nganda byose n'ibintu byongewemo iby'izi ntungamubiri z'ibyo bihingwa kugira ngo bijye byera vuba kandi byera ari byinshi mbese kubitubura bituburana nibaza ese amafunguro dufata uyu munsi yizewe ku kigero kingana iki ku buryo nabwo atanga imyandaro yo kurwara uyu mwijima. Hanyuma ikindi cya gatatu, imiterere y'akazi abantu barakora. Hari abakora akazi katabafasha kubona uko bakora siporo, enda nk'abashoferi batwara amakamyo, abatwara abagenzi muri rusange. Nanone hakaba hari abantu bakora akazi ariko ko mu ntara nabo ntibahura n'ibintu bitumuka cyane. Abagenda bakora siporo n'ubikana kuko baba bari mu kazi mu buzima bwa buri kanya, ariko nabo muri ako kazi nibwo wenda siporo bakora harimo n'ibishyushye by'ubuhumekero bishobora gutuma bagira ibibazo byinshi byo kurwara wa mwijima. Abo bo bakwitwararika bati hanyuma icyo nsorezaho mabage twumvise ko ushobora kumara amezi atatu n'atanu mu masohoro y'umuntu cyangwa mu marira yo mu jisho. Empatite yo ntabwo ishobora kuba yakwihisha aho hantu noneho mu gihe utari mu mpuza bitsina n'umuntu urwaye ukaba wahita uyifata tayari nawe ukaba wayanduye. Nibyo nashaka kumubaza ngo amusobanurire.
Urakoze cyane Marcel. Muganga Makuza mwamusubiza.
Yego, urakoze cyane Jenny. Arakoze Marcel ku bibazo byiza abajije. Reka mpere kuri cyo cya nyuma. Nk'uko Marburg ishobora kuba yakwandura iyo kiza cyayo cyangwa sinavuga ngo ni kiza cyayo kuko nayo ni indwara nini, iyo ndwara ifite n'ibibazo kurusha hepatite B kuko yica abantu hafi 90% by'abayirwaye, ariko na hepatite B nk'uko arabivuze ishobora kuba yamara igihe kirekire iyo umuntu atafashe imiti ngo wende imiti ibe yavana virusi mu mubiri w'umuntu wayisanga mu masohoro. Nayo birashoboka nk'uko nabivuze, mu maraso ushobora kuyisangamo, mu maraso ushobora kuyisangamo, mu macandwe ushobora kuba wayisangamo, ariko usanga ikigero cyayo kiri hasi, ntabwo kiba kiri hejuru nk'uko wagisanga mu maraso cyane cyane. Mu maraso niho kiba kiri cyane. Iyo ikigero cyayo kiri ari cyinshi cyane, umuntu niba afite ibyago byinshi byo kuba yakwandura. Iyo ari gikeya, ibyago biba ari bikeya n'umubiri n'ubwirinzi bw'umubiri ushobora kuba bwayemye na bwayivanamo byoroshye cyane. Bitandukanye rero na Maribor. Maribor yo irandura cyane, ikindi kandi ikaba yakwica cyane ugereranyije n'uko hepatite B ishobora kuba yabitera. Ibyo rero izo mpungenge zirahari ko abantu ishobora kuba bakwandura, ariko izo mpungenge ntabwo ari nyinshi cyane ugereranyije n'uko umuntu ashobora kuba yakwandurira mu maraso cyane cyane na ugereranyije n'aho hantu. Ikibazo cya kabiri yavugaga ibintu byerekeranye no kuba umuntu ashobora kuba ukora mu nganda akaba ashobora kuba yahura n'imyanda imwe n'imwe, avuga nko gutumuka nko ibisigazwa byo mu nganda cyangwa ibisigazwa by'ahandi hantu bishobora kuba byatuma umuntu ashobora kuba yarwara umwijima. Oya, ntabwo bishobora kuba byatera umwijima ibyo bintu, wenda bishobora kuba byatera izindi ndwara nka kanseri ya navuga yo mu bihaha cyangwa ahandi hantu, wenda sinza kubivuga kubera ko ntari specialist muri ibyo ngibyo, ariko indwara y'umwijima ntabwo ishobora kuba yaterwa n'ibyo ngibyo mu bwoko bwa B. Avuze ahantu ishobora kuba yakwandura ni mu matembabuzi, ni mu maraso cyane cyane kurusha muri ibyo ngibyo. Ariko umuntu urwaye ufite indwara y'umwijima cyangwa kugira ngo wirinde neza, ni byiza ko ibyo bintu ushobora kuba wabyirinda cyangwa wiproteja kugira ngo ukore akazi. Mu bihe ukora akazi hari uburyo ushobora kubwira abantu ugomba kwirinda, ugomba kwirinda kugira ngo utaba wakwandura ibindi bintu cyangwa ukaba wagira ikibazo mu buzima bwawe. Hari amabwiriza y'akazi aba ari aho ngaho, iyo uyubahirije rero unafasha ko umwijima wawe ushobora kuba wamera neza, ukomeza kumera neza. Ni ukuvuga ngo iyo urwaye ukaba utashobora kuba wahura n'izindi ndwara zishobora kuba zakunganira umwijima wa hepatite B, noneho bigatuma ubuzima bwawe bujya mu kaga. Yego. Ku bw'ibyo nasubiza n'ikibazo cya mbere, wenda bavuga gutindira ibi bintu byo mu nganda turya cyangwa ibi bintu bahinduye kera twaryaga ibirayi byacu, tukarya ibishyimbo byacu, tukarya amatomati yacu tugeze ashyirwamo bya bintu bibitubura, yatagiyemo amafumbire, tukarya ibintu bidinatireri. Yego, ni byiza ko umuntu arya ibintu bidinatireri, ni byiza ko umuntu arya ibintu bifite ubuziranenge, ikereza ko niyo fumbire bashiramo abahanga babirebye bakareba ko ntacyo bishobora kuba yateye. Ahubwo icyo twibandaho cyane cyane ni ukureba ese bya biryo turya bifite intungamubiri, ese bya biryo turya turabirya mu rugero rwiza, bishobora kurya ibiryo byinshi bigatuma umubyibuho wawe wiyongera, bigatuma ushobora kuba wagira ibibazo runaka. Ibibazo runaka ni cya kintu cyose ukoze ukagikora mu rugero runini aho kurugira mu rugero rwiza ukabyibuha cyane. Ibiti ibyo ari byo byose n'ibindi na kireri utigeze ushyiramo iyo fumbire, ubiriye cyane ukarenza urugero utangira kubyibuha ukawagira uti ukananirwa gukora siporo, ibyo ngibyo ntibigutera umwijima, ahubwo bishobora kuba byatuma wa mwijima wiyagarava ugenda wirukanka ugera kuri ya stade y'urushwima, ugera kuri ya stade yo kuba umuntu ashobora kuba yarwara kanseri y'umwijima yihuse cyane. Ntago bitera umwijima, ahubwo wariye ibiryo ukabiriya nabi, ntago mvuze ngo ni ibiryo bimwe byanyuze mu nganda, ibiryo birimo amafumbire, ni ibiryo ibyo ari byo byose wariye ukarenza ugatangira kugera kuri cya kigero cyo kuba umuntu wagira ikira wabyumubyibuho ukabije. Ugize umubyibuho ukabije ushobora kuba watuma umwijima wawe ugenda ukagira ibibazo, ukaushobora kuba wasaza noneho bikagera kuri kanseri cyangwa kuri ushwima. Ariko aho cyane cyane ni wa muntu uyirwaye, bivuga ngo umuntu urwaye umwijima, urwaye indwara y'umwijima mu bwoko bwa hepatite bwe, hari ibintu agomba kwitwararika kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza, atongera kugira izindi ndwara cyangwa ibindi bibazo bituma wa mwijima we ugenda usaza noneho akazagira kuri ya stade yo kuba yarwara ushwima cyangwa kuba yarwara kanseri bwite.
Birasobanutse. Niba hari ikindi yumva yari akeneye gusobanuza cyangwa se kitamunyuze cyangwa yumva hari ikintu kindi asigaje kumva yatubwira, turacyahari, turacyafite iminota ihagije, n'abandi nabo mboneraho kubabwira ko baduha telefoni zabo, kuko hari batubwiye batwandikiye gusa batubwira ibyo batekereza, ariko turabategereje kugira ngo nabo tubahe ijambo. Reka twakire Inosa Nduwimana. Inosa wiriwe?
Yego mwiriwe.
Urahagana hehe?
Mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha.
Yego, ufite ikibazo cyangwa n'ikiyumviro?
Ikibazo n'ikiyumviro. Yego, bavuze ko iyo ngwara ihitana abantu benshi ku mwaka, nkabaza ati none hariho imiti ihari yo gupfupfahaza cyangwa yo kwikingira iyo ndwara kugira bereke guhitana abo bantu, cyanke barakoze umuti ukingira dufate nk'urucanjo ukingira iyo ndwara kugira abantu ntibaze bapfa ari benshi, cyanke yoba yandikira cyane nk'umuntu yirinda gute kugira ntibandanye isinzikaza abantu ngaha ku isi? Nicyo kibazo n'icyumviro nari nsize.
Ye, urakoze Inosa. Urimo kudukurikira kuri telefone ubu ngubu cyangwa kuri radiyo?
Telefone, kuko i Bujumbura amaradiyo ntiyatangura kuyasamira.
Nta kibazo, reka ahubwo akusobanurire agusubiriremo bimwe yari yabivuze bijyanye no kwirinda, ariko ashobora kongera akakubwira muri makeya. Muganga Makuza, mwumvise ibibazo bya Inosa?
Akomeje ku kibazo cyiza. Arakoze cyane Inosa. Muvandimwe, hari ikintu nari navuzeho, avuzeho cyiza cyane cy'urukingo. Nicyo cyiza dufite kuri hepatite B, dufite urukingo rushobora kuba rwarinda hepatite B, mu gihe ku zindi virusi usanga ari ikibazo gikomeye cyane nk'agakoko gatera sida. Turabizi nta rukingo rugira hepatite C, nta rukingo rugira, ariko ikizo cyo kuri hepatite B dufite urukingo. Urwo rukingo rero rukaba rwarinjiye mu nkingo zisanzwe nko mu Rwanda ntekereza no mu Burundi, ari uko kuva mu 2002 urwo rukingo rugatangwa kuva ku mezi atandatu kuzamura. Umwana rubona kuri yagufi afite amezi atandatu ukazamura akaruhabwa inshuro eshatu. Ariko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rikaba rivuga ko ibyo bidahagije, umuntu yagombye gukingirwa akivuka mu masaha 28, umwana yagombye ko akivuka yagombye, uwo ari we wese yagombye gukingirwa agahagurikingo arwaye hepatite B. Ahenshi rero usanga leta zitarabona amafaranga kugira ngo zishyiremo zikore ibintu nk'ibyo nyibyo zitanga urwo rukingo. Ntekereza ko mu Rwanda nigeze gukora mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima muri minisiteri y'ubuzima, twari turimo dushakisha uburyo twabona urwo rukingo kugira ngo dukingire ba bantu. Yego, tuba twasuzumye, twakoze ishoboka ibyo aribyo byose kugira ngo abantu bate kuba bakwandura babyara, ariko hari igihe umuntu aza kubyara yihuse akaba ashobora kuba arwaye bitagaragaye ugasanga yandusha umwana we. Icyo gihe rero OMS yabivuze nk'ibyo ngibyo, umuntu akaba yabonye urukingo mu masaha 28 ufite amahirwe menshi ya 99.95% k'umwana adashobora kuba yakwandura, mbabwire ko nyina ashobora kuba arwaye. Ibyo rero ni kimwe mu byo gukingira ikibazo yari abajije. Icyo ni cyo gishobora kuba cyatuma umuntu adashobora kuba yarwara indwara y'umwijima cyo kuba yashobora kuba yakingirwa. Ikindi yavuzeho ni ibyerekeranye n'imiti. Imiti yego irahari, iratangwa, ariko ikibazo gihari ni uko imiti ntabwo ivura 100% ngo umuntu akire. Ni imiti yo guhabwa umuntu akayifata ikaba twibanire, nk'uko umuntu urwaye agakoko gatera sida iyo akarwaye akaba ashobora kuba yafata imiti. Icyo gihe ufata imiti ubuzima bwawe bwose. Na hepatite rero nayo ni uko, iyo urwaye hepatite B ni ugufata imiti. Iyo ugeze igihe cyo gufata imiti uyifata ubuzima bwawe bwose. Ariko nkongera navuga ngo ariko icyo kintu bacyumve neza inosa cyangwa n'abandi babyumve, umuntu ufite agakoko gatera hepatite B ntabwo uwo ari we wese agomba gutangira imiti, kuko hari igihe ushobora kuba wafata imiti nayo umuntu agenda afata ntabwo imiti ari myiza cyane. Ni myiza irafasha kurinda, ariko nayo iba ifite ingaruka yayo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo utangire imiti ya hepatite B, abahanga cyangwa abaganga bagomba kureba bakubanza bariba niba umwijima wawe hari ikibazo ufite, kuko umwijima kugenda usaza niho bareba akaba ati oya uyu muntu agomba gutangira imiti, yatangira imiti. Cyangwa bakareba ingano ya virusi iri mu mwijima yawe, ntabwo iri mu maraso yawe, ingano ya virusi iri mu maraso yawe. Iyo virusi itangiye kuba nyinshi ni ukuvuga ngo n'umwijima wawe utangiye kugenda ukira ibibazo, utangiye kugira wagira ibibazo kuko washobora kuba wasaza. Icyo gihe rero barareba bakavuga bati iki gihe ni igihe cyo gutangira umwijima. Hari ingano ya virusi bavuga, hari igihe cy'umwijima, indwara y'umwijima aho ibigeze, bareba bakavuga ati uyu muntu yagombye gutangira imiti. Ariyo mpamvu nkubwira ngo niba warwaye ya kwa muganga bagusuzume barebe niba ugeze igihe cyo gutangira imiti. Niba ugeze igihe cyo gutangira imiti baguhe iyo miti ya twibandire uzayifate kugeza igihe wenda ubushakashatsi buzavumburira imiti izavura burundu.
None iyo miti muvuga, iyo miti muvuga umuntu afata ubuzima bwe bwose, niyo gufasha umwijima kubasha gukora akazi kawo. Noneho imiti yindi nta miti hari batanga yagabanya iyo virusi igihe baramutse basanze yabaye nyinshi kugira ngo umwijima utazageraho wangirika?
Iyo miti batanga ntabwo ari iyo gufasha umwijima, niyo kwelimina virusi, niyo kuvanamo virusi kugira ngo virusi idakomeza kuba yakororokana ikaba nyinshi cyane ikagera no ku mwijima. Ni ukuvuga ngo indirectly iragenda igafasha umwijima, ariko cyane cyane iyo miti bitagetinga iba iri kureba virusi, niyo kuvanamo virusi, ntabwo ari iyo gufasha umwijima cyane. Ifasha umwijima komite, ariko ntabwo iba igamije kugenda ngo ijye ku mwijima, iba igamije kugenda gushaka izo virusi ngo zivanemo.
Bivuze ko umuntu yagombye kwipimisha hakiri kare kugira ngo izo virusi zitiyongera noneho zikazageraho zimutera ibibazo bituma afata umuti ubuzima bwose.
Ya cyane rwose, yego. Si ntago nabivuga gutyo, ariko nshobora kubivuga gutyo. Ahubwo wipimisha hakiri kare kugira ngo urebe ingano ya virusi uko zingana mu mubiri wawe. Nibasanga ari nyinshi cyane utangira imiti hakiri kare utaragera kuri rwa rwego navuga ngo rwa complication, aho umwijima wawe washaje ngo ugere kuri sclerosis cyangwa we wagira kuri kanseri hakiri kare, ko hari ingano, hari aho ugera, hari umuntu ushobora kubana na iyo virusi ubuzima bwe bwose atigeze afata imiti, izo virusi ntiziyongere mu mubiri. Hari abantu b'inshuti zanjye tuziranye, hari nabaganga bamwe nabamwe bishora gusanga barwaye bakayimarana igihe kirekire akabimaranye imyaka 20 ariko ikaba tarigeze izamuka akaba afite virus buri gihe virus 300 400 500 igihumbi zikashora kwa kwiyongera kwa OMS ivuga ngo iyo bagupimyemo bagasanga ikigero cya virus zigera ku 2000 kuzamura hejuru icyo gihe ushobora kuba watangira imiti ariko iyo virus zikiri nke ntoya zikiri nkeya mu mubiri wawe ntacyo zishobora kuba zatera umwijima wawe ku buryo ushobora kuba wakwangirika
hari aho ntarimo kubisobanukirwa neza sinzi niba abandi babonimo kubyumva izo virus umuntu amaze gufata arimo arafata umuti kuki zidapfa kuki zitagabanuka
iyo ufashe imiti ziragabanuka zirashyira mu mubiri nyuma y'umwaka iyo umwaka urangiye kongera kugupima cyangwa abaganga bakongera bakagupima iyo basanze izo virusi zitarashyize mu mubiri wawe icyo gihe ni ukuvuga ngo zitarashyize mu maraso yawe icyo gihe ni ukuvuga ngo umucyo wawe ntabwo uba uri gukora cyangwa ntabwo uba ufata imiti neza ariko bivuze ngo nubwo ziba zashyize mu maraso yawe haba hakiri zimwe zihica ahantu runaka ku buryo iyo miti ihagaze nko ku gakoko gatera sida iyo miti ihagaze za virusi zihishe ahantu zirongera zikagaruka zikongera zikororoka zikazamuka zikaba nyinshi cyane ariyo mpamvu umuntu agomba gufata imiti ubuzima bwe bwose.
Yeah, ni Radio Ijwi ry'Amerika hi Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Reka noneho nongere nsubire ku murongo wa telefone mumbabare na bajije ibibazo ngira ngo dufatireho tubashe gusobanukirwa. Twakire Ivan.
Hello
Ivan, uratwumva neza?
Ndavumva neza.
Urahagana he?
Dere muri Congo muri umujyi wa Goma.
Yego. Ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
Mfite ikibazo ndetse n'inyongera yo kubaza muganga. Murakoze cyane kutumarika kuri ibiganiro. Ndahera ku kibazo no raporo y'umuryango w'abibumbye ya OMS watubwiye twasomye ku mbuga nkoranyambaga yerekana abantu bapfa n'abafatwa buri mwaka. Ariko ndashaka kubaza se aba bantu bapfa ko tutabonye n'aborohewe naho umubare bo batangaje baba barorohewe mu mwaka wose kandi nakurikiranye ibiganiro bya muganga yavuze yuko utwaye imiti hari virusi zigenda zigashira ese mwazishyiraga nta kigereranyo cy'abantu baba bafite yenda zaba zarashize mu mubiri bakaba batanga n'umubare ku isi. Ikindi kibazo mfite cya kabiri ni cyerekeye imirire. Hari ubwo usura n'umuntu urwaye iyo ndwara ya hepatite B kuko hariho nyine hari ubwoko bwinshi ukamubaza akakubwira ko hari imirire ibiryo utagomba gukoresha nk'ibiryo by'amavuta bya foromaje za avoka n'ibindi. Ndabaza muganga se ibyo koko ni ukuri byongera indwara cyane ku buryo kuganza? Ikindi kibazo mfite nabaza muganga ni twe turi mu bihugu nk'ibi byajejwe n'intambara tutazi ibipimo twaza gufata nk'iyo miti twafata kugira ngo ipunguze kwa buriya kwa zira virusi ziba ziteri za ndwara. Niyo nama yatubwira kugira ngo izi ndwara zitazatuzahaza ugasanga turapfuye kuko nayo dupfuye benshi. Nagira ngo ni amarozi ngo yararozwe ubushize nzi umuntu uherutse gupfana iwacu i Goma yari yaragwaye sirose ariko benshi twavuze yuko ari amarozi hano muri Afurika bitewe yuko tutafite ibyo bitaro bya dupima ngo zirebe ukuntu urwaye bimeze. Niyo nama yatugira mbese ibyo biryo ni ukuri ngo twabirya biriya by'amavuta? Nibyo nabazaga. Murakoze w'ikiganiro mwaturaritsemo.
Urakoze cyane Ivan. Ibibazo ni byiza, reka tuhe umwanya muganga Makuza abasobanurire.
Arakoze cyane Iva, abaje ibibazo byinshi cyane ariko byiza. Munasobanukirwa neza. Yahereye cyane cyane kuri raporo y'umuryango w'abibumbye wita ku buzima ku byerekeranye n'abantu bapfa, ku byerekeranye n'abantu barwara. Ariko aravuga ati kuki iyo raporo itavuga ku byerekeranye n'abantu bakira cyangwa abantu borogerwa? Akenshi ntekereza ko mu byerekeranye n'ubushakashatsi cyangwa gutanga raporo abantu bavuga ibintu bishobora kuba byahaba kugira ngo abaturage babyumve neza, ariko bitabujije ko haba hari byiza biriho bagenda boroherwa cyangwa bigenda bigabanuka. Yego, ugiye mu bushakashatsi cyangwa abantu basoma cyane Eugene Mukankosi yavuze mu yatangira ikiganiro yabivuze ahere ku bushakashatsi yagiyemo nawe. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko aza muri iki kiganiro yagiye kubanza yasoma areba iby'umuryango w'abibumbye utangaza. Ufite ubushobozi rero ukabisoma nawe urabibona, ni ukuvuga ngo ariko iyo utabibonye kumva radio nayo iragufata ubabaje nk'iki kibazo iragaragara ko ushaka gusobanukirwa. Yego, iyo abantu benshi barwara indwara y'umwijima bagafata imiti 95% ku ijana bifashe neza, 95% ku ijana y'abafashe imiti ya virusi iragenda ikava mu mubiri, ntiragenda ikava muri mu maraso ku buryo itongera gupfa kugaragaramo. Yego, ari nabwo bushakashatsi nabwo twabukozeho ku bantu bafata imiti iwacu mu Rwanda. Ese cya kigero kirahari koko? Yego, twasanze 96% by'abantu bafata imiti bakayifata neza barorohewe, nta kibazo bagize bakigese izo ya virusi yagiye igashyira mu mubiri w'umuntu. Na OMS rero iragaragaza ko abantu bafashe imiti neza, hari imiti igezweho ubungubu abantu bafata akayifata ubuzima bwe bwose, hejuru y'ikigero cya 99% ya virusi ishyira mu mubiri. Ni ukuvuga ngo iyo yashyize mu mubiri ni ukuvuga ngo nta mpungenge uba ufite, nta n'ingaruka ishobora kuba yagutera. Icyo ni kimwe. Ikindi yavuze, ikibazo yavuzeho ni icyerekeranye no kurya ngo ibintu by'amavuta, ibintu birimo za avoka. Ibyo binavuze ngo ibintu byose uriye ukabirya mu rugero ruri hejuru rurenze byanze bikunze bigutera ikibazo. Bigutera ikibazo ibiryo ibyo aribyo byose warenze wariye bikagutera ukagwivutu ukarenza urugero ugera kuri cya gihe cyo kubyibuha cyane. Ariko ntabwo bivuze ko avoka cyangwa amavuta ari mabi, ni meza. Avoka ni nziza iyo wariye imbuto izo arizo zose zigufasha kurwanya indwara zirimo indwara z'amaso, zirimo ibindi bintu indwara, kukurinda indwara izo arizo zose. Ni ukuvuga ngo uwariye avoka neza ntakitwaye, nta n'icyo ushobora kuba yagutera. Sinzi aho ibyo bintu byavuye, kuva kera ngitangira kumenya ubwenge numva wavuga ngo uriye avoka nyinshi bigute no ntacyo bigutera, avoka ntacyo zigutera.
Uyiriye buri munsi se mbabarire, uyiriye buri munsi ntabwo byaba bibi?
Ntabwo biri bibi, ntabwo ari bibi rwose. Uyiriye buri munsi ukayirya mu rugero rwiza ntacyo bitwaye.
Bavuga ko ifite amavuta meza.
Yego, ikibazo ni ukurenza urugero. Nk'uko uriye imikati ukayirenza urugero urabyibuha cyane, uriye inyama nyinshi ukarenza urugero urabyibuha cyane ukarwara za gute, unyoye alukoro akayoga kawe ukanyoye mu rugero nta kibazo kiba kirimo, ariko ukanyoye igihe kinini cyane inzoga iraza ikica umwijima wawe. Yego, ukubanga ikintu icyo ari cyo cyose ukirye mu rugero, ukirye bisanzwe ariko nturenze urugero, cyangwa ukivange niba unakirya ushyiremo ibindi bintu bishobora kuba byagufasha kuba wakwirinda ayo mavuta, nko kuba wagira gute wakora siporo. Yego, naho ntago avoka ntago imirire iyo ari yo yose ishobora kuba yatuma umwijima wawe warwara cyangwa usaza. Urasaza kubera ko ibintu byose wabifashe mu rugero rurengeje.
Hari ndakeka impamvu yabivuze, nanjye najyaga numva bavuga ngo umuntu ngo arwaye umwijima ngo bamukuye ku mavuta. Yaba ari muri urwo rwego avuga ati amavuta ese tuyarye cyangwa ntituyarye, ko bavuga ko ari mabi, bajyaga bavuga ko umuntu bamukura ku mavuta iyo arwaye umwijima.
Yego, icyo babivugaga kera, ariko ubu ngubu ntekereza ko batabivuga gutya, ahubwo barakubwira baturya indyo nziza ishobora kuba yagufasha kuba wakomeza kurwanya iyo ndwara. Yego, icyo gihe rero utabyibushye cyane utarengeje urugero, nk'umuntu rwose warwaye uwo umwijima nk'uko warwara izindi ndwara warangiza ukaba ufite umubyibuho urengeje, icyo gihe barakubwira bati gabanya ku mavuta, kuko amavuta niyo source y'uko umuntu ashobora kuba yabyibuha cyane. Icyo gihe rero barakubwira bati yagabanya, ariko utabyibushye cyane ngo urenze urugero, icyo gihe nta mpamvu yo kukubaza amavuta ntacyo aba gutwaye.
Reka twongere twibutse abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko iki kiganiro ari icyabo. Nagira ngo nibutse abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko iki kiganiro ari icyabo. Dukeneye telefoni zabo kugira ngo basobanuze igihe twabatumiriye inzobere impuguke mu bintu bitandukanye, umwanya wabo rwose ndibaza ko byaba byiza bakoresheje neza. Telefoni rero zimwe ntago zirimo gucamo, ariko kandi dukeneye n'izindi, mukomeze muzohereze tubahamagare. Ye muganga Jean Damascene Makuza, hari ikibazo cya Iva yarabajije icya nyuma. kijyana n'inama mwabaha mwaha abantu bari mu bihugu aho badafite nk'urushobozi bwo kwipimisha ngo bamenye uko bahagaze.
Nari nikomeza kugisubiza ku kiri cyo kibazo cye cyanyuma. Ni kibazo gikomeye cyane gihangayikishije isi. Si ikibazo cy'umwijima gusa, ni ikibazo n'ikibindi bibazo. Sinzi icyo ubundi nari ndimo nsoma raporo ya hashtag y'abantu bari barundi bari mu nkambi ya yo muri cyo muri Tanzania zimwe na zimwe, bigaragara ko agakoko gatera virusi kabaye kenshi cyane, virusi ya sida kabaye kenshi cyane kubera uburyo abantu babayeho, kubera ko abantu batabona uburyo bipimisha cyane. Nuko kuvuga ngo iyo umuntu ari mu ntambara, iyo umuntu ari mu nkambi, ntabwo yitabwaho neza nk'ukuntu umuntu yagombye ko ari mu rugo ahantu hari umutekano nta kibazo kirimo. Ibyo ni ukuvuga ngo turiharira abapolitiki cyane cyane ngo barebe babyigeho. Niba intambara zivuyeho, niba hagize amahoro ahantu hari amahoro, byanze bikunze ni ukuvuga ngo ubuzima butangira kugenda neza. Ubwo rero turasaba ngo ababishinzwe bajye bagerageza barebe niba wenda abaturage bashobora kuba babaho neza. Intambara nta wifuza intambara, kuko intambara irasenya. Ntabwo intambara ntabwo ifasha umuturage. Intambara ko bwigira gute ituma ibyubatswe bisenyuka, birimo n'ibyo nyibyo byerekeranye n'ubuzima. Serivisi zihabwa abantu kwa muganga ntabwo zihabwa neza abantu bari aho ngaho. Ariko ntekereza ko umuryango w'Abibumbye hadi wabitekerejeho ukariba ba bantu bari mu byago, bari mu bibazo, ni uburyo ishobora kuba wabafasha, ubaha inkingo, ubaha serivisi zimwe na zimwe zo kwa muganga. Ariko ntekereza ko ibyo babaha kenshi usanga ari iby'ibanze, ntabwo babaha bya bindi birenzeho nko gupima iyo virusi ya hepatite B cyangwa virusi ya hepatite C. ariko hari serivisi bahabwa zimwe na zimwe. Ni ukuvuga ngo hari imiryango mpuzamahanga ibafasha, ishobora kuba yabaha ubwo bufasha bwo kubavura. Nubwo bitaba bihagije ariko baragerageza. Ntekereza ko umuryango w'Abibumbye, imiryango ifasha, bagerageza gufasha abantu nk'abo ngabo. Ariko ngasaba ngo iyo yaba byashobokaga hakaba hari amahoro, abantu bakabona izo serivisi ko bagomba kuzibona, yaba byiza kurushaho.
Twibutse abatwumva ku iharira ry'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi aho turimo kwibanda ku mwijima ho mu bwoko bwa hepatite ni B, ni mu bwoko bwa B. Ndumva hepatite mu Kirundi bavuga hari igitigu niba ntibeshye. Dusubire ku murongo wa telefone twakire Desire. Turi kumwe?
Bikorimana Desire.
Bikorimana. Yego, ikaze ku ijwi ry'Amerika, urahagana hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Yego. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ndabandana n'abandi kwishimira ukuri kwa mwabwiye n'uko ubwo cyane bade ku ya gatike ikigiye ko andera ndetse tugiye no kuba ari bari ko dagiye ndaje ko ko na kiko.
Yego.
Ese umuntu yatangiye gufata imiti n'imiti yakwirinda wenda mu birirwa n'ibiribwa cyangwa se n'ibinyobwa?
Ni icyo kibazo cyo nyine wari ufite?
Yego.
Urakoze cyane Desire, reka bagusubiza.
Yego, arakoze cyane Desire, ndamusuhuje. Ibyo yakwirinda ndumva nagerageje kubivuga, iyo uri gufata imiti nta kidasanzwe wakwirinda. Ariko nk'uko bisanzwe imiti ntabwo ijyana n'inzoga. Iyo unywa inzoga ukayivanga n'imiti, icyo gihe ya miti yawe ntabwo ikora neza. Icyo cyane cyane nicyo umuntu avandaho usangira imiti ukayisangiza n'inzoga. Ibindi biryo bisanzwe urabirya rwose nta kibazo kirimo, ukabirya neza, ukabirya utarengeje urugero, ugafata n'imiti yawe nta kibazo kiri aho ngaho. Ikibazo kiba gihari ni ugusangiza imiti inzoga, kuyifatisha inzoga, iyo miti irapfa. Yego, nicyo gicyo navugaho cyane.
Ye, bivuze ko nubwo wavuze uti akayoga banyoye umuntu anyoyeho gake byaba ari nta kibazo byatera, ariko kunywa nyinshi ni bibi. Ahanga hano niho umuntu ufata imiti ave ku areka inzoga?
Yego rwose, gufata imiti kuko ni imiti ufata buri munsi. Iyo miti ufata buri munsi uvanze n'akayoga ibindi bindi umutima we ntabwo
mu gihe dutegereje abandi bakunze bijwi rya Amerika reka ubwo nkubaza akabazo wigeze kuvugaho kajyanye n'urukingo wavuze ko abana bahabwa urwo rukingo rwa hepatite B kuva muri 2022 niba nibuka neza ku mezi atandatu bakaruhabwa inshuro eshatu ababyeyi abantu bakuru watubwiye ko umubyeyi ashobora kuruhabwa uruhabwa ni umubyeyi utwite cyangwa ugiye kubyara cyangwa n'abandi bantu bakuru abashobora kuruhabwa
abandi bantu bakuru bose bashobora kuba baruhabwa ariko ntabwo ari ikihutirwa cyane ntabwo ariyo priorite nawe arya ko priorite mu kinyarwanda navuga ngo kubera ko navuze ngo umubiri w'umuntu mukuru ushobora kuvana iyo virusi mu mubiri w'umuntu ukora ni ukuvuga ngo urukingo rwayo iyo ushobora kuba yahuye n'iyo virusi ishobora kuba wakora urukingo rwayo ku kigero cya 95% urukingo cyane cyane uharirwa ba bana bakiri batoya ariko bitavuze ngo ba bantu bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura hepatite ni ukuvuga ngo mu Rwanda hari abantu benshi twagiye tuyiha nk'umuntu ufite agakoko gatera sida kuko afite ubwirinzi bw'umubiri buri hasi cyane umuntu abantu bakora akazi navuga ngo ni akazi kikira bamwe bita indangamirwa indaya cyangwa abandi bantu bashobora kuba bari expose cyangwa abandi bantu bakora kwa muganga bahura na virusi buri munsi mu byo bakoramo bashobora kuba bakwandura abo bantu bari basabwa kuba bakingiwe ya virusi bivuga ngo ntabwo ari abagore batwite gusa n'abandi bantu bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura agakoko ka hepatite B ndware mu mwisho wa hepatite B bashobora gukingirwa kandi icyo gihe twakitanze urukingo murabizi mu 2015 2016 twakoze amakampanye menshi aho twasuzumaga tukanagenda dukingira dutanga urwo rukingo ntabwo ari kubana gusa ahubwo n'abantu bakuru bashobora kuba baruhawe ariko ku bantu bakuru ntago twabonye atari ngombwa kuruha abantu abo aribo bose kubera ko bafite ubwirinzi buhagije ahubwo tureba ba bantu bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura ya hepatite B akaba aribo bataget baba bashobora kuba bahabwa rwa rukingo byihuse cyane
reka tuguha akanya ko gusoma ku mazi twakubajije ibibazo byinshi cyane hanyuma ubwo tuze gukomeza mu kanya
Radio Ijwi ry'Amerika imaze igihe ibagezaho inkuru n'ibisobanuro birambuye ku matora rusange azaba inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni tariki ya 5 y'ukwezi kwa 11
ku munsi nyezina w'amatora imbere n'inyuma yawo inkuru n'ibiganiro byacu bizoshimikira cyane ku buryo ayo matora ariko aragenda
Radio yanyu Ijwi ry'Amerika izohereza abanyamakuru muri za leta zimwe z'igihugu bazatugezaho amakuru kuri ayo matora arimo kuba tuzabateganyiriza kandi n'abasesenguzi namwe tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu
Radio y'Amerika rero muyikurikira kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda no kuri FM 93.3 i Karongi mu Burundi ho mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22 tubibutsa ariko ko mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa internet ni kuri www.radio.vewa.com turi mu kiganiro muri isanga ikiganiro tubagezaho buri munsi uyu munsi twavuze ku bijyanye na indwara ya hepatite B mu mwijima wo mu bwoko bwa B turi kumwe na muganga Jean Damascene Makuza yakoze mu bijyanye no kurwanya iyi ndwara mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu Rwanda ubu arimo gukarishya ubwenge arakora muri kaminuza iyo muri Vancouver muri Canada yakoze ubushakashatsi nagira ngo nabwo tuze kubagarukaho mu kanya muganga nkuko nabivuze nkaba nongeye kubivuga mwakoze ubushakashatsi ku ndwara y'umwijima mu bwoko bwa B mbere na mbere kuki mwahisemo gukora ubwo bushakashatsi kuri iyi ndwara ntimukore ku bundi bwoko bw'indwara z'umwijima nkuko twabibonye ko hari izindi zitandukanye
yego murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza ngitangira gukora mu rwego rw'ubuzima nk'umuganga ariko ndakora nabyo ibibazo nagiye mpura nabyo ndabonaga abantu barwaye nakoraga mu bintu byo kurwanya agakoko gatera sida ntangira gukora mu bitaro hakaba abantu tukagenda dufasha abantu imiti yari ihari n'uburyo bwo kubasuzuma buhari turabafasha pe tubona bigeze ku rwego rwiza ariko tugahura n'abandi bantu benshi cyane bafite umwijima bwoko indwara yo mu bwoko bw'umwijima bwa hepatite B kimwe na C icyo gihe ugasanga nta gishobora kuba wabamarira abenshi barapfaga kandi mu giturage nk'uko hari umuvandimwe wavuze ikibazo cye akavuga ko hari abantu benshi bapfaga bakavuga ko bishwe n'amarozi icyo gihe abantu benshi bagiye bicwa n'amarozi ukumva ko ari amarozi koko kandi yishwe n'iyo hepatite yo mu bwoko bwa B ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane icyo kintu rero cyankoze ahantu umva hari ikintu nshobora kuba nakoraho ngize amahirwe ntangira gukora mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima muri minisiteri y'ubuzima ngira amahirwe abayobozi banjye baranyumva turafatanya turebe icyo twakora uvugana na minisiteri na leta y'u Rwanda yemera ifasha abantu itangira gusuzuma abantu gufasha kugura ibikoresho byo gusuzuma abantu tubona abaganga tubona abaforomo barahugurwa tubona amafaranga yo kuba twagura imiti n'ibikoresho biragurwa tumaze kubasuzuma rero no kuba batangira imiti ubwo byari ngombwa ko tureba se serivisi bahabwa zo kwa muganga ni nziza kugira ngo ndebe cya kintu umuntu yari yariyemeje mbere niba waratekerezaga ko ba bantu bapfaga ese ba bantu baragabanuka ese serivisi bahabwa serivisi ni nziza ugerageje nizo bagombye guhabwa ese abantu bahabwa ubufasha bakabuhabwa neza ese hari ikigero cyiza bageraho barakira nk'uko bamwe bagiye babitubaza se hari abantu bagenda bakira ko batabivuga nuko ibyo byose rero byasigaye mvuga ngereka nkora ubwo bushakashatsi turebe niba bwa bufasha twatanze niba bwa bufasha leta y'u Rwanda yatanze bwaragize icyo bumara ku baturage niyo mpamvu rero yabiteye yo kugira ngo turebe niba ba bantu bapfaga ese baragabanutse ese ba bantu babaga bakeneye serivisi twaburaga icyo dufasha ubu ngubu ntabwo bakiriho ese izo serivisi bahabwa ntabazihabwa bakazitera inyoni bakabahabwa bakabona ayo mahirwe bakayatera inyoni ibyo byose kugira ngo tubirebe hanyuma turebe ko twakangura abantu batabifata neza cyangwa badafata izo serivisi neza leta iba yagennye kugira ngo babe bakanguka bajye kubifata babifate neza babone izo serivisi nk'uko bigomba kuko hari ababyifuza babibuze nk'uko umuvandimwe wo muri Congo yabivugaga iwabo babuze kubera intambara ziri aho ngaho babuze serivisi zijyana n'iyo hepatite B cyangwa hepatite C ariko twebwe twagize ayo mahirwe ubwo rero nakoze ubwo bushakashatsi kugira ngo ndebe uko bimeze cyane cyane bikora kuri hepatite B kubera ko ari icyorezo ugereranyije n'izindi hepatite cyangwa n'agakoko gatera sida wenda byo byitaweho ahandi hantu ariko ugereranyije n'ahandi handi hepatite B mu bihugu byacu bya Afurika niyo iri imbere niyo yica abantu benshi cyane nk'uko wabivuze miliyoni imwe n'ibihumbi 300 by'abantu muri 2022 barapfuye bazira ntuza bazira hepatite B bazira kuvuga ngo bazira kanseri y'umwijima yatewe na hepatite B buri mwaka dufite abantu benshi bagenda abantu nk'uko wabivuze miliyoni 2,200 tukagira 2,400 abo bose ikibazo gihari muri Afurika nta bushobozi dufite nta leta akenshi ahantu henshi usanga leta zitabyitayeho ugasanga abantu bagera kwa muganga bari mu gihe cyo gupfa cyangwa bari muri stade ya nyuma aho kugira ngo babe bakira ugasanga ni ibibazo cyane ubwo ni ukuvuga ngo rero twebwe tugaragaza uruhare rwacu nko mu Rwanda tukerekana abantu uko gusuzuma abantu uko serivisi zitangwa bishobora kuba byagira amahirwe yo kuba abantu bashobora kuba bakira n'ibindi bihugu bishobora kuba byarebera aho ngaho iyo mpamvu rero niyatumye nkora umwijima wo mu rwego rwa hepatite B kurushako nakora umwijima wo mu rwego rwa hepatite C cyangwa izindi ndwara
yego izo serivisi se mwatubwira muri make nka serivisi zitangwa izo arizo hari abashobora kuba batazi ko zinabaho zibahe bazifatira hehe ni buhe bwoko bwa serivisi bahabwa abantu bafite hepatite B
yego hari serivisi yo gupimwa iyo bita screening yo kureba niba umuntu ashobora kuba afite yarahuye n'iyo virusi yo mu bwoko bwa B iyo niyo ya mbere itangwa izo serivisi zitangwa ku bigo nderabuzima ibyo ari byo byose mu Rwanda uwo ari we wese programu ndakima ko programu yabaye nini cyane leta yafashe programu ikaba nini cyane ku buryo ujya kuri serivisi ujya kuri santire de sante cyangwa ku kigo nderabuzima bakaba bashobora kuba gupima ubwoko bwa umwije mu bwoko bwa hepatite B iyo niyo ya mbere iyo basanze ufite uwo mwijima hari serivisi ikurikiraho iyo basanze warahuye n'uwo mwijima hari serivisi ikurikiraho yo kureba mu maraso yawe akareba ingano ya virusi kureba ingano ya virusi rero icyo biba bigamije nk'uko nabivuze ni ukugira ngo barebe niba ushobora kuba watangira imiti noneho barebe niba ushobora kuba wanakurikiranwa nta kibazo ufite hari n'igihe basanga iyo virusi ntayirimo bagupimye bwa mbere bagasanga iyo virusi irimo ariko bagupima ubwa kabiri bagasanga iyo virusi ntigaragara mu mubiri wawe ugasanga wenda umubiri wawe wayivanyemo umubiri wawe wayivanyemo ni ukugira ngo bakonfirime bamenye niba ufite iyo virusi ukomezanya nayo ariko niba iyo virusi inarimo koko ese ingano yayo iratuma utaba watangira imiti iyo ni serivisi ya kabiri yo kugupima kugira ngo bakonfirime banarebe koko niba ushoboye ko wageze igihe cyo kuba watangira imiti serivisi ya gatatu iyo nayo itangirwa kuri centre de sante ni ukuvuga ngo baragupima nubwo bafata amaraso bakabohereza muri laboratwari ariko ayo maraso bayafatira kuri centre de sante bakabohereza kuri laboratwari zisanzwe ku bitaro noneho bakazabona ibisubizo bakazabwira abarwayi aho bageze hakaba serivisi yo gutanga rero ku bantu bageze igihe cyo gufata imiti umuntu uwo ari we wese wasanze afite virusi ziri mu rwego rwo hejuru cyangwa bapimye bagasanga umwijima we uri kugenda usaza buhoro buhoro wa muntu baravuga bati muganga arareba cyangwa umuforomo akareba akavuga ati uyu muntu twadesida kumushyira ku miti cyangwa uyu muntu twamukurikirana buri mezi atandatu cyangwa buri mezi atatu agenda agaruka tukareba uko ameze ubundi akadesida akavuga ati uyu muntu yatangira imiti iyo ni serivisi ya gatatu kuri ba bantu bafata imiti rero abantu bafata imiti bagomba kurebwa buri gihe bakareba niba bafata imiti neza ukuvuga ngo akenshi batangira buri mezi atandatu bagenda barebwa bakagupimira ibizamini bakareba niba virusi yawe yaratangiye kuva mu mubiri yaragenda ishyira mu mubiri cyangwa bakareba niba bakagupima bakareba niba ufata imiti neza niba ugenda ufata imiti neza ukomeza gukurikirana nk'uko nguko ubundi ukajya ugaruka buri mwaka iyo niyo serivisi ya nyuma rero yo gukurikiranwa kureba niba ya miti uyifata neza hanyuma ukagenda ufatirwa ibizamini kugira ngo barebe niba virusi igenda ishyira mu buzima igenda ishyira mu mubiri wawe izo serivisi rero navugaga zigenda zitangwa kandi zitangirwa hehe kuri centre de sante iwanyu zigatangirwa no ku bitaro ahari hose mbere cyari ikibazo gikomeye cyane kubera ko byatangirwaga ku bitaro ariko ubu ngubu byaramanutse byagiye mu giturage biri kuri centre de sante
yego ndagushimiye cyane muganga Jean Damascene Makuza kuri ibi bisobanuro muduhaye nshishikariza kandi n'abantu kwitabira izo serivisi nk'uko zihari ngashimira rero n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma n'abaduhamagaye kuva dutangira ikiganiro kugeza kirangira n'ibibazo byiza babajije ibisubizo byiza babonye mwakoze cyane reka mbasezere mbifuriza amahoro n'umunsi mwiza mwari kumwe kuri mikoro na Eugenia Mukankusi
ishuti mutwumva amatora rusange azaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya gatanu yo ku kwezi kwa cumi na kumwe
ayo matora abanyamerika bahanze amaso abanyapolitiki babiri bariko bahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu
abo ni vice perezida Kamala Harris watanzwe n'ishyaka ry'abademokrate na Donald Trump wigeze kuba perezida watanzwe n'ishyaka ry'abarepublikani tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu